Tatizo langu mimi na we, haunaga msimamo. Safari ya kulia unaenda kushoto, mtu wa tamaa ya pesa na vitu. Nesema met you, ikawa no one like you, no one like you. Una data unapagawa na mabongo flavor, pombe ukilewa unagawa flavor. Ukajisa how, you used to be my best friend. Urani ene zangu na wacha wenzangu. Sina haraka ya kutafuta mwingine wa kukulinganisha naye. Sitakufa nikiachana nawe, sikuzaliwa na wewe. Sa nyingine na misutana ucheshi wako, nyuma ya speaker ile midundo yako. Bora nikwache upite kama upepo, au kama walimopita wenzako. Kiwasa chisti livyo kupenda, mokaenda. Ukuchali maumivu makali utakayo nipa, mokaenda. Nasema kuu, sitaki tena ngongo, ngongo. Mlangoni kwangu ngongo, ngongo. Ngongo, ngongo, mokaenda. Kiwasa chisti livyo kupenda, mokaenda. Ukuchali maumivu makali utakayo nipa, mokaenda. Nasema kuu, sitaki tena ngongo, ngongo. Mlangoni kwangu ngongo, ngongo. Ngongo, ngongo. Nishazoea kulala na mpenzi kwa mkamdomo wansi. Havini tishi tishi, havini baba ishi eh. Wanakufa watu nazika tunasahau, wani nani uyende shakili yangu. Hakuna ulichosahau kwangu, songeze sipunguzi, mikwako sio kitu. Sina haraka ya kutafuta mwingine wa kukulinganisha naye. Sitakufa nikiachana nawe, sikuzaliwa na wewe. Sina kinyongo, sikudai figo, baby you better go. Sitafungua milango kibisha hodi. Go, go, go. Go, go, go. Kama upepo, au kama walimopita wenzako. Kiwasa chisti livyo kupenda, mokaenda. Ukuchali maumivu makali utakayo nipa, mokaenda. Nasema ko, sitaki tena ngongo, ngongo. Mlangoni kwangu ngongo, ngongo. Ngongo, ngongo, mokaenda. Kiwasa chisti livyo kupenda, mokaenda. Ukuchali maumivu makali utakayo nipa, mokaenda. Nasema ko, sitaki tena ngongo, ngongo. Mlangoni kwangu ngongo, ngongo.